Ekomera lyo liwunya bubi era bo batoyingiranga nayo manya winzo okumaliza ngo sesemie o things like that cleanliness okay bageza ko kweyonja because walo session wa watu se nga ni munda ne baleta amazi ne omo ne bayiwa ku bisenge ne balongosa naye era smell tebulamu munya bubi no buntu bwade buninyalinya sabula bye naye nga bo uliya ono ulira akantu kakulinya wabwebu the only bad thing there is the smell obuli obuntu obukulinyalinyira obusekero obu Jeez, I don't know.